nageza kokwetona obutali nabwange nenetona ebiseera byange ebyo nenkuwa ngasuubira you're meant for me mato ebintu wakyusa nga byenkola bebi tosiima wayagalirawo bali abakola si iphone it was what in your mind kati omutima basatula mbagumenya kati wejjusa owakalaba mbunsasanira aye mukwano eno nakyuka ewange tekyali bibyo goodbye genda sikyaliwo goodbye mu mutima nasamu mulala goodbye 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 ewange tekyali bibyo goodbye genda sikyaliwo goodbye mu mutima nasamu mulala goodbye 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 sikyetaaga gundi genda nakabanya ogundi genda balondaabe byange nodda genda naabe wange todda nafuna ono eyampangula omutima era yeyansangula amaziga wenalinesibako wamenya kati byomukwano mbigenda nkola mu butufu mbangulimba wenkugamba nti nokwagala ng'ebyaluli okugenda nalajana nempulira ekiruyi bakkana natandika okwekubira n'ebiseera byo sikyabirina ewange tekyali bibyo goodbye genda sikyaliwo goodbye mu mutima nasamu mulala goodbye 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 ewange tekyali bibyo goodbye genda sikyaliwo goodbye mu mutima nasamu mulala goodbye 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 nakezako mukwano kukume naye ngoyagala pati mande tusani nengezako zipati zilumbe tewakoma okwonga mubange muganza ii kyannuma omukwano ekyo kyannuma nensalawo bebi nkwewale kansuubira to the right path katonda yakumponya wefulala bakyotamala kati omutima basatula mbagumenya kati wejjusa owakalaba mbunsasanira aye mukwano eno nakyuka ewange tekyali bibyo goodbye genda sikyaliwo goodbye mu mutima nasamu mulala goodbye 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 njeyimago goodbye this is fine.